exclusive from ZambianMusicSite.com.
Hakuna Richie Bize.
When the time is right, then the Lord will make it happen. Lift steps to all the ministries across the nation. The good lead.
Aye, aye, aye. She wanna water, but the fact the kind. But it them when she underland, but the fact the kind.
Child mwana alibe minyama Chivo mchachuchu inekwatini wa seneko Na yasia wanulini shai mweneko Nilesa wambika kuchalo Ineshivo mchachuchu inendewa mchapalo Nalesa nisimpo pachalo Poverty nomba tualila ndazalo Aaleta chikapu Kamu wipati balua nivazibe Nisizo ni yatu weleta chikapu Kamu wipati balua nivazibe
Nisizo ni yatu Halitabo nshi wata wata but if ya chitika ine Halitabo nshi landa landa but if ya chitika ine
ZambianMusicSite.com.